On January 26, 1986, the NRA fought its way into Kampala and the military junta fled. A new leader was sworn in as president.
Nobody should think that what is happening today or what has been happening in the last few days is a mere change of guard. This is not a mere change of guard. I think this is a fundamental change in the politics of our country.
So what katani kane mijisha ne byafacho ibiri 15 urukomo gwenda ananina imanzi yazagwa kucunguri ihanga nubagambo muto tine kiroto ugwe no fire kikaba kige kiroto haza yagwa na mashija necho busasi narebeshaga maneshesha banywani be yabuyatandikire nabo ukufa gwabo muzano Emberambize kishaka umushija yaguma urukutanda kortaro ayino kugwana mpaka singwire taro garike nyuma taro kwereza icyo yakebembeza ukubona abona munywani wanje twe gufa ibiro byahika abirna mwenda urukomo gwenda kinana na mukaga ukumurahiza ibirungi nibirugo mututu kando tarukora tarukuriya muze yakozire deka yeriro mugati niwe kumwana muto kikantu ari robwire nabuza kaka tata na mama ndububwire bwanyu akaba kwenci imiziga yabaragara ngo umwana witu kabukubona abona pangira ndiyo mugisha ukuzara ubwo murembe gwa muzeyi ugwentunguka hamwe no businge kandago ngo mazuma deba amashomero inguto amadwariro yabyombeka ibyo kwerinda tayari ngambe kindekeki ibirungika nibyo byinji deba ni wataka kwerize tera mutoki urebe Uganda kwerugire urebe no mu misho kweriyoneza mureke kugamba ibibi gusha mukahunika mukahuname birunge bikozigwe deba necheshoni kurebe imwe benyini abagwaniririye hanga nito abantu baburiju mwatandika kuryana kushoze nama deba hamabyanyu kushwaza mukanika mukamagwanyu imituma mugire yamamanzi mukwatanise mugire no kukunda kwihanga aza nito mitemito tubarebereho tubesimise uwo kitinisa jyo kwereka guta museveni uhangare Uganda ne yawe egende jyo mu misho ubu no businge
The National Resistance Movement, I think, is a clear-headed movement with clear objectives and with good membership,
Ne manzo wekitinse werka kuta museve kurganazo mushaka gwano businge bw'abantu yasinguraza ngoma yabe manzo abantu bafuna businge bafuna mirembe bafuna amasanyu aba batine kamwenyama tamakarebe umuto mukuru muguso mukikuru mukazo mushi cyabashemeze manzo kuzangu emanzi yazango mayale tentungu amashomero yayombeke nkuto yakoro businge yare binyina binje bintagamba yare no musoro yagwiyo yoro kwakana akasenya nango utamisho gatere nyuma atakagirango urebya Gwa mogendo gatero yemero rentunguka yarese nani ngambe mazi hono horo kabino manyunga ikibuzo kikubuza ngo musigaze munyete mazi noha emazi no kitse werka kuta mu 7 kandi sho nyine emazi no kitse werka kuta mu 7 echo tinkwenda ga kutukubuza tino mwegeza tindu mwe ukwenjwa mukunzo businge ikigambe kimishoza nchozo businge nke kigambo kishoza ubwo wikitini so businge akushoza kusindu ko bantu byo businge ikigambe bigambe byo businge ebyentungu ebyo buhin ebyo bushubuz ebyo butunzi obindi bakose mukono yabo nengaro zabo kwebeso no kubeso amakagabo ubwo barabiro magezi go wikitini Uwe chinze ni uwe ngani kubasi yanga gitwe Kuchakubi nchi basika nkabini kutero obururu mshanj Obururu mshanj kubutere roha Obururu mshanj kubutere maza uchi tinza msefe Emaze kane maza msefe
I think it makes a very big difference from the situation in which we were Where the very people in power were they themselves encouraging evil instead of trying to combat evil